tuvuye mu makuru ajyanye n'ubutabera tukerekeza mu yajyanye n'ubuzima. Minisiteri y'ubuzima yafashe icyemezo cyo kongera abaganga mu karere ka Rubavu no kuva badafite mituelle de santé muri aka karere, nyuma yo gusanga hari umubare utari muto wabibasirwa n'indwara ya malaria bakajya kugura imiti mu gihugu cya Congo mu mujyi wa Goma kubera kutagira mituelle de santé. Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda cyabwiye Isango Star ko gahunda ikomeje yo kuvura abaturage, cyakora iki kigo kigasaka abaturage bakurikiza amabwiriza yatanzwe na Minisiteri y'ubuzima yo kurwanya malaria. Jean Paul Mbarushimana.
Nta kwezi kurashira bamwe mu baturage batuye mu karere ka Rubavu batangiye kujya binjira mu mujyi wa Goma bakajya kugura imiti ya malaria kubera ko indwara yari imaze gusa nk'aho ifata abatari bake muri aka karere. Abatwaganiriye batubwiye impamvu ituma bivuza mu buryo bufatwa ko ari magendu. Batuye mu mudugudu wa Kanimbwe.
Muganga yakubona utagira mituweli akagusukuma akakwegezayo ahubwo akakira wa wundi ufite mituweli.
Kandi ikigaragara amahirwe yacu dufite niko dufite umupaka duturiye, abenshi bari kwitabaza uwo mupaka. Kuba ibinini hano mituweli utayifite ni amafaranga 300, ubwo wabona ufite ubushobozi bw'ibihumbi 200 ukajya igomba ukazana ibyo binini wabitereka mu nzu ibinini 26, ubwo undi yafatwa ukamuherezaho imiti mitwegereza hafi. Kongo nafuni ibihumbi 200 kubinira imiti yawe nta kibazo. Ubwo ugiye gutunda umurongo hari abaganga ni bakeya, mwungire abaganga kuko hano abantu benshi bararembye cyane.
Icyakora ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'ubuzima nabo bazi ubukana bw'iyi ndwara ya malaria mu karere ka Rubavu. Marike Kayumba ni umuvugizi wa Minisiteri y'ubuzima.
Mu karere ka Rubavu by'umwihariko iki gihe tumaze iminsi twarakoze ubukangurambaga budasanzwe, twaramanutse twese abakozi bacu abakozi bo mu kigo cya RBC na Minisiteri y'ubuzima n'akarere ka Rubavu n'ibitaro bihari n'amavuriro yandahari, bose bashyize hamwe bakora ibikorwa byinshi byafasha kwirinda iyo malaria. Noneho hajyaho n'igikorwa kidasanzwe cyo kujya gusanga ba bandi mu ngo zabo mu midugudu yabo batashaka kujya kwivuza kandi bashobora kuba barwaye, babasangayo barabapima, nabo bapimye bagasanga bafite malaria barabavurira ubuntu, nabo bandi badafite mituweli bakabavurira ubuntu. Icyo gikorwa kiranakomeza n'ubungubu.
Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ntiyemeza ko hari abashobora kujya kwivuza hanze muri ubu buryo, ariko ngo babaye bahari bakwiye kwirinda bene ubu buvuzi kuko n'ubundi budatanga icyizere cyo gukira.
Twibona ngo tubizi neza abo baturage bajyaga gushaka imiti ahandi, ariko twari twagerageje kubikora muri rusange n'undi wari wese n'ubu utarabikora amenye ko nta mpamvu yo kujya gushakisha imiti hanze, ahubwo ashakira mituelle de santé.
Uretse aba baturage batagira ubwisungane mu kwivuza bahisemo kugura imiti ya malaria mu mujyi wa Goma, ngo hari ikindi kibazo cy'uko hari n'abajya kuzana ibinini bya malaria bakabigeza mu mujyi wa Gisenyi bakabigurisha ku giciro gito, n'aba batagira ubwisungane mu kwivuza. Jean Paul Mbarushimana mu karere ka Rubavu ni Isango Star.
Reka tugushimire cyane Jean Paul.